enkumi y'abantu ne deuye wali ekiyunga mu disitulikiti eyeruka okwongera okubanga baaniriza omukulembeze w'ekibiina kya NRM President Yoweri Kaguta Museveni atengera n'omukulembeze w'eiwanga agamaire ekibiina kya NRM bendera mu kalulu akalikwida ak'omwaka ogwa 2026 akaidde okubanga enaku d'omwezi 15 omwezi ogwa Januari omwaka gwenegwo ogulikwida. President Yoweri Kaguta Museveni n'olugemya kazindalo ngali kwogera ku eri esikinsikyo w'omuntu asinzire wano yakoba nti ekibiina kya NRM nekirina omumuli ogusobola okutwala eiwanga lya Uganda mu buntonji era akobye nti ebintu bingi ebidde okubanga bikolebwa onakakaisa nti oluguudo oluva eruuka olubita eiganga kwota enesaidi edde ekamuli luyinza kubanga lukolebwa era nga luli munteekateeka. Wano wasinzire yakoba nti buti gavumenti ya NRM kyeri kuno ekyokubanga eyongera okubanga buli muntu omunayuganda alina engeri gy'asenvula mu nsonga ed'ebyenfuna kyova obona baavaayo baataayo pulogulaamu eddendawulo okugezanga empiya edda emiruka empiya edda emyoga empiya edda abaisuka empiya edda abakaire kwota empiya edda abakyala kyalivaayo n'akoba nti kijja kuyambaku abanayuganda okubanga basenvula mu nsonga ed'ebyenfuna. Owa baba famani bamwange gasta nkwanga bino byona bino omukulembeze ajira okubyogera ng'akawuuta amaloboozi akalegaika
Iganga tubulopa churuhi ya tukamuli olukudo lupa Iganga olubisane ruka luje bulopa nerutuke kamuli. I heard what the chairman was saying. I know that road also from Buenge to Luziga, that one will be handled in the future, but for now we are concentrating on the one of Iganga bulopa up to Kamuli. These two together form Enkulakwana, the economic infrastructure. I'm seeing good Yemfuna, no seeing good Yemfuna.